narizi ubona umuntu ukumva nkuko wiyumva so challenging ubona yukunda atarimo gushona anyway zerega my attention kuri wowe gusa inzozi ndota ni wowe gusa I really wanna make you my ride or die yes I want you baby I wish you know oh, oh. Cause antima zanjari overdose I wish you know oh, oh. Kuyubabaye nanje bingeraho there's no way Kukombikora Show me those to your heart baby Nuzichuza Ndagukunda chaze Nukuri nje nshaka Kwibanira nawe gusa Anyway, zerega my attention